eno.
District card wa mukono eranga ni yagundaga isomere lya Al-Huda Junior School Sheikh Abbas Senkuba Sonko asikirira abazaire okukuuma abaana nga bali mwensa batatwalibwa bwakubanga bajja bwamuwaga batuuka naogera bintu ebitatuukana bino yasinzira ku mukolo ogw'okwolesa ebitone abasomi ab'essomero lya Al-Huda Primary School nga bali gale ku kyalo eky'ekigombya mu disitulikiti ye mukono bwe babaire bali kukulizaamu ekikudduko kyaibwe yasaba abazaire akimutaleka abaana kubanga bajja bwanankungaana obuli eddaabana byabufuzi ediri kujja mu maiso edakweyagaana ti omwana akukompolera ekibono ky'otaasuubire.
Abaana baddayo ewaka naye buvunaanyizibwa buli muzadde okutegeera balina ebintu eby'ettendo bye balina okubeeranga bibabangulwa babitegeere basobole okukuumibwa ng'abaana mu byo bakuuma nga balina ensa bakuuma nga balina bakuuma nga bampisa mu mbeera zaabwe zino na ziri balina okubeera n'empisa ng'era bwe tubakuutira nti tuli mu biseera bya kampeyini bya bufuzi abaana bano bwobata ne bagenda mu by'obufuzi oba ne bayingira mu myaka nga tebannaba kutuuka kiba kigenda kuleetera abaana baffe okutataaganyizibwa naddala mu mbeera zaabwe ez'okusoma.
Omukulu owa isomero Monisha Namazzi yasinziira kano yasaba abazaire ati abaana bano obanga obalekera TV babeeku ekiseera ekigere ky'obalekera TV n'abandi ndi okubaleka ku mitimbagano mbu bali ku intaneti ekireeta oluisi omwana okuba nga azira ku ikomo abaana mbaga emirimu gye basobola okukola era mubateemu obuvunaanyizibwa ekidde okubayamba. Rebecca Nabakoza Agasakira Nabasa yabairewo.
Bagano w'ekiralo gaidinga abaana bagenda mu holiday mbeera z'emitimbagano muleke balekera nnyo masimu muleke balekera nnyo TV mwe bagaidinga ku biki bye bakola ki bye babeera balaba n'abazadde abagaba abaana abamu omwana otuuka ewaka n'otandika nti omwana mujja agende wa jjajjaawe mu kyalo agende ewa ssengaawe ade nsaba feeyo okutuuka obuvunaanyizibwa bammwe baweereza oluusi mubakojja muba anti bafuna okusoomoozebwa olumu ne bafuna ebikola ebibatuusibwako naye nga tasobola kuga olw'okuba gy'oba omututte wa luganda lwe.